Kodi mumakhala bebwenzi labwino zinthu zikavuta. Mbale John ndi mbale Maurizio ankagwirizana kwambiri kwa zaka pafupi 50. Koma kenako panachitika zinthu zina zimene zikanasokoneza ubwenzi wawo. A Maurizio anati, nthawi ina zinthu zitandisokonekera, ndinalakwitsa zina zake, ndipo zinachititsa kuti tisiye kugwirizana. A John anati, a Maurizio ndi amene anandiphunzitsa Baibulo. Ankandipatsa chitsanzo chabwino, ndipo ankandithandiza kwambiri. Choncho atachita zinthu zina zolakwika, sindinamvetse. Ndinkangoona ngati dziko latha, chifukwa ndinkadziwa kuti zisokoneza ubwenzi wathu. Ndinkaona kuti mzangayo wanditaya. Kukhala ndi mzako wa pamtima ndi chinthu cha mtengo wapatali, ndipo pamafunika khama kuti ubwenzi wotere upitirire. Kodi tiyenera kutani ngati pachitika zinthu zimene zingasokoneze ubwenzi wathu? Kuti tiyankhe funsoli, tiyeni tikambirane zitsanzo za mbaibulo za anthu amene ankagwirizana kwambiri, koma kenako panachitika zinthu zomwe zikanasokoneza ubwenzi wawo. Mzathu akalakwitsa zina zake. Paja David anali mbusa komaso mfumu, choncho ayenera kuti anali ndi anzake apamtima ambiri. Mwina mukukumbukira za Yonatani. Koma David ankagwirizananso kwambiri ndi mneneli Natani. Baibulo silinena kuti ubwenzi wawo unayamba liti. Koma panthawi ina, David anauza Natani za kukhosi kwake ngati mmene mabwenzi amachitira. Iye ankafuna kumanga nyumba ya Yehova. Mfumu David anamvera maganizo a Natani, chifukwa anali mzake, komanso mzimu wa Yehova unali naye. Kenako panachitika zina zake zomwe zikanasokoneza ubwenzi wawo. Mfumu David inachita chigololo ndi Batiseba, ndipo inakonza zoti Uliya, mwamuna wa Batiseba ayo aphedwe. 2 Samuel 11, verse 2 mpaka 21. David anali atakhala wokhulupirika kwa Yehova kwa zaka zambiri, ndipo ankachita zinthu mwachilungamo. Koma apa, anachita machimo akulu. Kodi nchani chinachititsa kuti David achite izi? Kodi sankadziwa kuopsa kwake? Kapena ankaganiza kuti angabisire Mulungu tchimo lake? Ndiye kodi Natani akanatani? Kodi akanasiya kuti munthu wina ndiye akalankhule ndi mfumuyi? Kapena akanachita mantha poganiza kuti ngati David anapha Uliya wosalakwa, akhoza kumuphanso iyeyo akafunsa za nkhaniyi? Mwinanso Natani akanaganiza kuti anthu enanso akudziwa kuti David anakonza zoti Uliya aphedwe. Ndiye palibe chifukwa choti ineyo ndilowelere nkhaniyi nkusokoneza ubwenzi wanga ndi David. Koma Natani anali mneneli wa Mulungu. Iye ankadziwa kuti akangokhala chete, chikumbumtima chake chizimuvutitsa, komanso ubwenzi wake ndi Davideyo usokonekera. Zimene David anachita sizinasangalatse Yehova. Choncho ankafunika kuthandizidwa kuti akhalenso pa ubwenzi ndi Yehova. Apa David ankafunika mzake weniweni, ndipo Natani anasonyeza kuti anali mzake wabwino. Iye anakumbukira kuti poyamba David anali mbusa, choncho anapeza fanizo labwino loti likamufike pa mtima. Natani anauza David uthenga wochokera kwa Mulungu mnjira yoti azindikire kukula kwa machimo ake nkusintha. Kodi inuyo mungatani nzana atalakwitsa zina zake kapena atachita tchimo lalikulu? Kodi mungalephere kumufunsa poopa kuti ubwenzi wanu usokonekera? Kapena kodi mungaganize kuti kuula zimene wachitazo kwa akulu kusonyeza kuti ndinosa khulupirika kwa mzanuyo? Ajana amene tawatchula poyamba aja anati, ndinazindikira kuti a Maurizio sankamasukana nenso ngati poyamba. Ndinaganiza zokalankhula nawo ngakhale kuti zinali zovuta kwambiri. Ndinkadzifunsa kuti, kodi ndingakawauze chani chomwe sakuchidziwa? Mwina ranga ndikwire kwambiri. Koma nditakumbukira zimene tinkakambirana pophunzira Baibulo, ndinali mbantima nkukalankhula nawo. Ndinakumbukiranso kuti nawonso ankandithandiza zikandivuta. Sikuti ndinkafuna kuti ubwenzi wathu usokonekere, koma ndinkafuna kuwathandiza popeza ndinkawakonda kwambiri. A Maurizio anati, ajana analankhula moona mtima, ndipo ankanenadi zoona. Ndinkadziwa kuti siwo kapena Mulungu amene anachititsa kuti ndikumane ndi zotsatira za zimene ndinachita. Choncho ndinalandira chilango chimene ndinapatsidwa, ndipo patapita nthawi, ubwenzi wanga ndi Yehova unayambanso kuyenda bwino. Mzathu akakhala pa mavuto. Davide ankagwirizananso ndi anthu ena amene anakhalabe okhulupirika kwa iye pa nthawi ya mavuto. Mmodzi mwa anthuwa anali Husai, ndipo Baibulo limati iye anali mzake wa Davide. Husaya ayenera kuti ankagwira ntchito ku nyumba ya mfumuyi, ndipo nthawi zina ankatumidwa kuchita zinthu za chinsinsi. Pamene mwana wa Davide dzina lake Abisalomu ankafuna kulanda ufumu, Aisraeli ambiri anakhala kumbali yake. Koma Husaya anakhala kumbali ya Davide. Pamene Davide anathawa, Husaya anapita naye limodzi. Davide anakhumudwa kwambiri poona kuti anthu amene ankawakhulupirira, komanso mwana wake wenueni, anamuukira. Koma Husaya anakhalabe wokhulupirika kwa Davide, ndipo anayika moyo wake pachiswe nkuchita zimene Davide anamuuza, kuti chiwembu cha Absalomu chilephereke. Sikuti Husaya anangochita izi chifukwa choti ankagwira ntchito kwa mfumu, koma nchifukwa choti anali wokhulupirika kwa mzakeyo. Masiku anonso, nzosangalatsa kuona kuti abale ndi alongo amagwirizana kwambiri. Iwo amachitirana zabwino, osati chifukwa choti ali ndi udindo wochita zimenezi basi, koma chifukwa chokondana. Akamachita zimenezi, amasonyeza kuti samangokonda mzawoyo mwamwambo, koma amamuona kuti ndi wofunika kwambiri. Izi zimene zinachitikira mbale wina dzina lake Federico. Mzake wina dzina lake Antonio, anamuthandiza kwambiri pamene zinthu zinamusokonekera. Federico anati, Antonio atasamukira mu mpingo wathu, tinayamba kucheza. Tonse tinali atumiki othandiza, ndipo tinkachitira zinthu limodzi. Pasanapite nthawi, Antonio anakhala mkulu. Iye anali mzanga wa pamtima, komanso ndinkayesetsa kutengera chitsanzo chake. Koma kenako Federico anachita tchimo. Iye anafotokozera akulu za tchimo lakelo, ndipo anamuthandiza. Koma abesana enererenso kukhala mpainiya kapena mtumiki othandiza. Ndeno kodi Antonio anatani. Federico anati, ndinkaona kuti Antonio akundimvera chisoni, ndipo anayesetsa kundithandiza. Ankandilimbikitsa kuti ndikonze ubwenzi wanga ndi Yehova, ndipo sana ndisiye pa nthawi yovutayi. Ankandiuza kuti ndisataye mtima. Antonio anati, ndinkayesetsa kupeza nthawi yambiri yocheza ndi Federico. Ndinkafuna kuti azimasuka kundiuza chilichonse, komanso mmene akumvera. Patapita nthawi, Federico anakhalanso mpainiya, komanso mtumiki othandiza. Antonio anati, ngakhale kuti panopa ine ndi Federico tili mmipingo yosiyana, timagwirizanabe kwambiri. Kodi mukanakhala inuyo mukanatani? Kodi mungamve bwanji ngati mzana atakusiyani pa nthawi imene mwakumana ndi mavuto? Izitu zingakhale zowawa kwambiri. Kodi mzanu woteleyu mungamukhululukire? Nanga kodi ubwenzi wanu ungakhalebe wolimba ngati poyamba? Chitsanzo pa nkhaniyi ndi zimene zinachitikira Yesu. Iye ankagwirizana ndi atumwi ake okhulupirika ndipo anakhala nawo nthawi yayitali. Yesu anafika powatchula kuti anzake. Yohane 15 verse 15. Koma Yesu atamangidwa, atumwi ake anamuthawa. Petro ananena pa gulu kuti sangasiye Yesu, koma usiku womwewo anakana zoti amamudziwa. Nzoona kuti Yesu ankadziwa kuti akumana ndi mayesero omaliza ali yekhayekha. Komabe akanatha kukhumudwa, mwinaso kukwiya chifukwa cha zimene atumwi ake anachita. Koma Yesu sanachite zimenezi. Iye ataukitsidwa, sanasonyeze kuti wakhumudwa, wakwiya, kapena wataya mtima. Komanso sanayambe kuwakumba atumwiwo, ponena kuti anamuthawa komanso kuti ankalakwitsa zinthu zina. Mmalo mwake analimbikitsa Petro ndi atumwi enawo. Iye anasonyeza kuti amawadalira, ndipo anawapatsa malangizo owathandiza kugwira ntchito yofunika kwambiri pa dziko lonse yophunzitsa anthu. Yesu ankaona kuti atumwiwo ndi anzakebe. Chikondi chimene anawasonyeza chinawakhudza kwambiri, moti anayesetsa kuti asakhumudwisenso mbuye wawoyo. Atumwiwa anagwira bwino ntchito imene Yesu anawasiyira. Machitidwe 1 verse 8. Akolose 1 verse 23. Mlongo wina dzina lake Elvira amakumbukirabe zimene zinachitika atasiyana maganizo ndi nzake wina dzina lake Juliana. Iye anati, ndinadabwa kwambiri nzanga yarandiuza kuti wakhumudwa ndi zimene ndinachita. Mulongo yake anandikwira zikanakhala zomveka. Koma ndinadabwa kuona kuti ankaganizira kwambiri za ineyo, komanso mavuto amene ndingakumane nawo ndikapitiliza khalidwe langalo. Ndimayamikira kwambiri kuti sankaganizira kwambiri zimene ndinamulakwira, koma mavuto amene ndingakumane nawo. Ndimathokoza Yehova kuti ndinapeza mzanga amene amaganizira zofuna zanga, osati zake. Malinga ndi zimene takambira nazi, kodi munthu angatani kuti akhalebe bwenzi labwino zinthu zikavuta? Ayenera kukambirana ndi mzake yomwe omasuka, koma mokoma mtima. Akatero adzakhala ngati Natani ndi Husai amene anakhalabe okhulupirika pa nthawi yovuta, komanso ngati Yesu amene anakhululukira atumwi ake. Ndiye kodi inuyo, mungachite zimenezi? Nkhaniyi yathera pamenepa.